Polisi waliriziddwa okukuba omukka ogubalagala mu bawagizi b'omukulembeze w'ekibiina kya NUP. Robert Kyagulanyi Ssentamu mu munisipaali y'e Kira bw'abadde agenzeeyo okunoonya akalulu akanaamutuusa mu ntebe y'obwapulezidenti akagenda okubeerawo mu Januari w'omwaka ogujja 2026. Amasasi n'omukka ogubalagala bitandise okunyooka bitundu by'ekyali wajjala era wano Robert Kyagulanyi Ssentamu atabukidde abakuumaddembe olw'okulemesanga abawagizi b'okumwaniriza. Kyagulanyi alabudde abawagizi be nti newankubadde bakubwamu omukka ogubalagala tebakemebwa ne basosonkereza ebitongole ebikuumaddembe, abasabye basigale nga bakkakkamu.